Bwana Denis Kazungu yinjiye mu cyumba cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ari mu mpuzankano y'iroziranga bafungwa yari yambaye agapfukamunwa inkweto n'amasogisi by'ibara ry'umukara n'amapingu ku maboko kumwinjiza no kumusohora mu cyumba cy'urukiko yararinzwe bikomeye ku buryo byari bigoye gufata ifoto cyangwa video imugaragaza amasura ubushinjacyaha buramurega ibyaha 10 birimo ubwicanyi buturutse ku bushake gusambanya abakobwa ku gahato mbere yo kubica n'ibindi uregwa yahise abwira urukiko ko yemera ibyaha byose uko byakabaye ubushinjacyaha busobanura ko Kazungu yakoreshaga amayeri atandukanye mu gukora ibyaha hari abo yabeshyaga ko afite ibibanza ashaka kugurisha abandi yamenya ko bashaka imirimo akabizeza kubahuza n'abayitanga bumurega ko yinjizaga mu nzu y'abagabo mu busanza Kanombe ku Kicukiro yabanzaga kubazirika amaboko n'amaguru abatera ubwoba ko agiye kubica nibatamuha ibyo yabashakagaho ubushinjacyaha buvuga ko hari abo yagiye yambura amatelefone akabategeka kumwereka imibare y'ibanga akabatwara amafaranga kuri telefone no ku mabanki n'abo yagiye atwara indi mitungo yimukanwa kubagize amahirwe yo kumutoroka bumurega ko nyuma yagiye abatera ubwoba ko nihagira icyo batangaza azabarimburana n'imiryango yabo buvuga ko yakoraga ibyaha Kazungu yari yarigise Joseph Dushimimana buvuga ko we yamaraga kwica Kazungu yahitaga bataba mu cyobo yari yaratukuye mu gikoni cy'inzu y'abagamo kandi ko yaratuye ahantu hitaruye wenyine hameze nko mu gisambu ibyaha ubushinjacyaha bundeze ntacyo bubeshye nta kibi na kimwe nahatirijwe mu kwemera ibyaha bundeze ntacyo narenzaho kuko twaganiriye bihagije ntacyo nongeraho nta nicyo ngabanyaho ubu niwo murongo Kazungu yatangiranye yiregura uko yisobanuraga amarira kubaregera indishyi niko yarushagaho kwisuka byemera ko bo yishyuye harimo ab'igitsina gore 12 n'umwe w'igitsina gabo umucamanza mubajije niba hari abandi bantu bafatanije mu gukora uruhuri rw'ibyaha Kazungu yavuze ko umugambi yawupanze ku giti cye yabajijwe kandi cyamuteye kubikora yasubije ko ari ibikorwa bikomeye y'isi bya kinyamaswa yavuze ko nta kintu na kimwe cyari gutuma bikora na cyane ko iyo aza kubiterwa n'ubukene yari kureba handa ajya gushakishiriza amaramuko ubushinjacyaha bukavuga ko ibyaha yakoze bigize impuriranye mbonezamugambi bwa rondo y'ibihano kuri buri cyaha buhereye ku bwicanyi buturutse ku bushake gisumba ibindi bumusabira gufungwa burundu no gutanga ihazabu ya miliyoni 10 z'amafaranga y'amanyarwanda Kazungu asaba kumugabanyiriza ibihano kubera ibyaha yakoze byatakambiye urukiko abo yabikoreye ndetse n'igihugu muri rusange yihanganisha abavuga ko yateje ingaruka asaba ko bamubabarira kandi bakabohoka kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kugenda neza ati ndasaba imbabazi cyane cyane perezida wa repubulika kuba yaradutoje kuba intore nkaba narabaye ikigwari akivuga ibyo Kazungu yabaye nk'utuzamo gake agenda yumvikana mu ijwi ry'uzi ikiniga ari nako asuka amarira imbere y'umucamanza akihanaguza agapfukamunwa yari yarambitse ku meza uko yariraga ni nako kubaregera indishyi aho bari bicaye hari habuze uwahoze undi yakomeje agira ati ndasaba imbabazi cyane cyane abana natwariye ababyeyi babo nk'abagira impfubyi n'ababyeyi natwariye abana babo ariko mbasezeranya ko ntazongera gukora ikibi nk'icyo ku butaka bw'u Rwanda sinzongera kubabaza ababyeyi bahetse ngo mbahekure yisunze ingingo z'amategeko Faustin Murangwa umwunganira mu mategeko yasabye urukiko kuzashingira ku biteganywa n'amategeko bikazubahirizwa rukazareba imyitwarire ye mu butabera rukazamuhanisha igihano gito gishoboka iburanisha rirangiye Kazungu bongeye kumubohesha amapingu bagenda bamukikije banga ko abanyamakuru bamufotora ari nako abitabiriye iburanisha barushaho kumukomera bamuvugiriza induru byari bigoye kubona baregera indishyi bagira icyo batangaza Bwana Evariste Siomana ni umusaza wari witabiriye iburanisha arabwira ijwi rya Amerika uko yaryumvise
nagahoma munwa ndumva ibyo baraburana burana amafuti nazo miliyoni 10 zirumva zizari hamarira y'abantu bamwirutseho
kuko byagombye kugenda bite
kuko bigashoboka ko undi uriya muntu yari gutwikwa ku mugaragaro rwose nywe
naho kumarira Kazungu yasutse mu rukiko nyuma yo kumusabira ibihano Paul Ndagije Imana Evariste Siomana na Scovis abayo bari bitabiriye urubanza bagize icyo bayavugaho
wewe na marira riye kariya ni diamond ya mute
ari amarira nge naki navuze imbere yanjye habe na gito yakaba yaterwa n'iko n'ibyakoze
aya ntago ari amarira yavuga ngo ararira
ni ukwiriza
umuntu wishe abantu bangana kuriya ni ibintu bikomeye cyane
ukijyanye n'indishyi Kazungu aregwa abitabiriye iburanisha nazo bagize icyo bazivugaho
barebye mu mutungo afite bakabona ayo mafaranga yavamo bayamuca
uko mbibona niba hari ubushobozi yakabaye yatanga izo ndishyi kuko abo yababaje barababaye bafite n'agahinda kenshi mva ni ibintu birenze cyane
abaregera indishyi muri uru rubanza baragera muri 7 barimo abasaba kwishyurwa amafaranga abarirwa muri miliyoni 100 Kazungu aregwa ibyaha bikekwa ko yakoze hagati y'umwaka w'2022 na 2023 mu matsinda babaga baganiriramo hakunze kumvikana amajwi yabibazaga uburyo Kazungu bamuzanye bamukinga itangazamakuru bakabiheraho bakeka ko ibi byaha byaba bifite abandi babiri inyuma hakunze kumvikana abaturiye inzu yabagamo bavuga ko babonaga imodoka z'ibirahuri byijimye zahazengurukaga mu majoro Umutekano wari wakanyijwe kuva mu nkengero z'urukiko kugera mu cyumba kiburanisha hagaragaraga bo mu nzego z'umutekano bambaye impuzankano z'akazi n'abari bambaye gisivile banafite imbunda zigaragara nizo bari bambariyeho. Urubanza rukazasoma mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka. Ehwa Jibusa ry'Amerika i Kigali.